allare nino yero mama galu galu jambara malama mbimi galo yero mama galu galu jambara malama Ila 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 Jamana nanara nadanya la duna wirna lawon mojo andeta ke bonde heptinta ke andu bide pullo hulata maide uyi masada hula hula nam gache Allah la ila 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 ila